face. Bomba.
Duala. Superboy.
Heavy on the beat.
Kaza. 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 Ukipata lada bana panda. Ustake jugwa fupi ama pana. Nigeza kamba kamba utablanda. Focus Lupita na Wakanda. Juni football ina kuchenga. Spectators ni wahenga. Aim higher juu ukilenga. Fake friends unawalenga. Wengine wapate wengine wanaziata. Papasa mizuli papasa ukijikata. Pringisha wapambe kabisa ukiwaacha. Kazana kushoto kulia ukaera. Cheki jiji dance. Ungeza speedy cars. Wachane msarakas. Fata kandaras.
Cheki jiji dance. Ungeza speedy cars. Wachane msarakas. Fata kandaras.
Yonda kwa mat wanajikaza. Pia mama mboga wanajikaza. Na mamore kwa mjei wanajikaza. Kaza, kaza, kaza. Yonda kwa mat wanajikaza. Pia mama mboga wanajikaza. Na mamore kwa mjei wanajikaza. Kaza, kaza, kaza.
Najua life inaweza kuwa ngumu, lakini achia God hilo jukumu. Usijichoche eti wa umeza sumu. Tumisho wendo utapewa hukumu. Lazima kila mtu apitie pain. Hiyo chenye anataka gain. Wanasimaga no pain, no gain. Jikaze, kaale. Success wa free and fair. Itakupeleka free bila fair. Na utakuwa jandush on air. Nakwambia we, mjeya.
Yonda kwa mat, wanajikaza. Pia mama mboga, wanajikaza. Na mamore kwa mjei, wanajikaza. Kaza, kaza, kaza. Yonda kwa mat, wanajikaza. Pia mama mboga, wanajikaza. Na mamore kwa mjei, wanajikaza. Kaza, kaza, kaza. Nairobi Homa Bay, Tenta Bora Bay. Kazana boy A, pambana figa Bay. Wake up bana, tafuta mangondo. Free facts, hii ndio uwondo. Superboy washo isi uwongo. Serious peace, kanyagia ongo.
Usichoke siku moja utapa.
Utapa.
Na kisha, utanga.
Utanga.
Watu wengi, watashanga.
Shanga.
Huku, kwa mta.
Kwa mta.
Just trust in God. Just trust in Lord. Atakupea mavazi, kazi na malazi.
Yonda kwa mat, wanajikaza. Pia mama mboga, wanajikaza. Na mamore kwa mjei, wanajikaza. Kaza, kaza, kaza. Yonda kwa mat, wanajikaza. Pia mama mboga, wanajikaza. Na mamore kwa mjei, wanajikaza. Kaza, kaza, kaza.
Next level music.